phoenix.com.
Baba!
Classic music.
Toto zile type. Rembo, joto jenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Unaonekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo.
Nikupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, baby.
Moyo unasema, chukue huyu mtoto yuko stand. Vile anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chafu, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungwa paka chenza. Shida kujiuguza. Mama you hot na uko ndani unaniunguza. Sita kujua, tankijua, ntapuuza. Taka kula bata, wache kumchunguza. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba. Na kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba.
You know I like it, nina kupenda and I give you what you want it.
You what you want?
Ipo chizi ni dati. Kilala kwenye simbizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupina and I give you what you want to be.
What you want.
Ipo chizi ndati. Nakilala kwenye simbizi fate.
Una single wala movie mama kwangu yoma star. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, pa. Breaki ziko da. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi kicha, mapenzi uchizi. Wanacho kikata mwingine na mnyima usingizi. Mwingine atakeshesh, mwingine atatestes. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Yanajua na madine kikutana. Mwanamke taji matuzo na ndo kit na chofanya. Watasema mikicha. Kumbe wezako nafuata wala feel inside. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba. Na kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba.
You know I like it, mina kupina and I give you what you want it.
You what you want?
Ipo chizi ni date. Nakilala kwenye singizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupina and I give you what you want to be.
What you want.
Ipo chizi ngate. Nakilala kwenye singizi fate.
Nataka nini mama.
Siniumize moyo.
Hawaza kupa.
Mimi koroyo.
Uneshe motoka.
Punguza uchoyo.
Kuhoza kupa.
You are my everything for me.
Oh what you want. Hawaza kupa.
Baby.
Uneshe motoka. Kuoza kufa, na ukiwa hao, oh what you want.
You're my everything for me. You're my only one. Oh.
phoenix.com.